Ha, boy.
Westside boy. Music Block.
Welcome to the Fat Fun. I go by the name of D.
Wajabweli na kufa kakuwa Suzi vawai ni na kufa kakuwa Ufunsa wayu nambo sala
Uli na kacha Kumusango kamea
Kika jakene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kika manyinyi sana
Uli na kacha Kumusango kamea
Kika jakene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha
Kita invite kumo wandine ni gula
kacha.
One bottle wakole wakudala Wajinaleka kukufuna
Kulina kacha
Kamu sango kamele kacha Kasisti mkoso molela na makere Suchi mbelo sunambele Kulewa umaulula masikiri
Kulina kacha Kamu sango
kamele kacha Kule wakudala batu kalefuna kuma Suma boza chenji teka tuma Wadabati naleko tuma
Kulina kacha
Kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kika manyinyi sana
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana
Kwa
ipa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha Kamusango
kamele kacha These days you don't call me You don't text me So I'm just trying to find out what I did I still love you At least just tell me what I did to you
Let's go Va Vopuero ni wananga uli pa mapizi Gafuno laba kwa uvipa nga mapizi Yose ni pela mumakisi
Uli na kacha
Foni chekinira foni ni kakona Gave usakira ve ufunoona Usakarira wandenda
Uli na kacha
Gero wanga na mwamuna besti 01 wakuchita texti Suzi mavene ya mafuna
Uli na kacha
Thank you for a day to get on a muzaka Na iwa mbushe kuchira iwe muzaka Vazaka wa po kaba
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kikaja kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kika manyinyi sana
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kikaja kene kama tinki sana
Kwa
ipa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha
Gelo yanga Wakungola popweza sufuno yanga Iwe madha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Ukatuma foil yosa ni mapresha Bantu vaso inevama nikolesha Wandi suza ni pesha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kuva guy lese umayasha TV Wakolewa ati send me your CV Vimisango vene hivi
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana
Downloaded from WestsideMusicBlog.net
Fashion Sakala Alina Nice Odo TV Mbatidina In fact Zambia Yonse Ulina